It's gotta be your girlfriend's favorite DJ. And if your gal doesn't know about it, tell her to ask her girlfriend. Bugatti 254.
Shabiki wakabaki kwenye dance. Nani wefuzu kwao? Tunaongoza wanafuata nyayo.
Aheru maimetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, na Kristo alipofika alifunika.
Wakaja na umati, wakageuka kuwa wafuasi. Wakaja na madini, wakapata tusha za makwadini. Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makiasi. Risasi mwendo kasi, nani ya ni msi wa kena po.
Aheru mwaimekamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Kasi kuni kwenye extravaganza, kaskazi mwali.
Morning, when I'm yawning, like the scent of love, ukipika chai ya majani na mandazi. Such a lovely way to start my day. We getting high as I make you call my name. Tukisikiza ngoma za Bob Marley. Napenda vile una smile usisare. Nipatie zeze nikuimbie. I wrote a song anataka usikie. If you let me sing for you. Darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh, love. Darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. To your favorite song, baby. Promise kuwani taku enzi. Baby time imefika for 20. And I can see you back to my sensi. So won't you let me sing for you. Darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along.
Siku kuku kupata we mdori. Kwa jili yangu Mungu amekushusha. Kitungue ndo ratha ya mtoli. Ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichuguni mzigo na toroli. Adi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya gorori. Rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie.
Sisemi, skin and touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu mos bana. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner. Huh. Unaishi aje vi basic, nika kesho iko promise. Na kuna era si tesi, napenda album ya chronics. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wanakungoje udedi, waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Wife akijai shopping twende overseas. Meka mna gani kubwa let me show my kids. Nazia kajui ya meza wone emblem jadinya. She's kindi ostima wacha kenjen nani.
Keep jogging, keep jogging.
Africa nights in a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much. That I'm not your type and you don't like the hype. Cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini hisie ni kwambie I love ya. I don't want this night to end before you know I need ya. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet.
Yeah, you wanna do the right thing. You find this too exciting. Your friends tell you kudetun to come in the high risk product behind me. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakwafia ukiparticipate. Bile nimejitolea ungejonge appreciate. Lighting intimate. 1+68. Usirasha tukitoka sahi you'll still be late. Tusiate chance ya kufeel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise I'm gone. I'm not here that long. Keep it short and sweet.
DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feels so sweet. Apolipo kamatana feels so sweet. Short and sweet, DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feels so sweet. Apolipo kamatana feels so sweet.
Let me take you to Rio. You can teach me the tango. While I play the piano, we can do the bailando. Let me take you to Rio. You can teach me the tango. While I play the piano. Chop me back on it. Mama sit to get up on it. Let me screen on it. Burn a real tonic. Light a real chronic. Make me roll up on your body while you flex up. I can tell that you want it. Your body calling. Yes, I'm ready if you accept the calling. Girl, accept the call. Break the walls. Give me the fly and just let me fall. Let me take you to Rio. You can teach me the tango.
It was
too many chicas, too many chicas, too many chicas, yo. Mali me pica, too many chicas, too many chicas, yo. Too many chicas, too many chicas, too many chicas, yo. Nikki, too many chicas, yo. Too many chicas, too many chicas, too many chicas, yo. Mali me pica, too many chicas, too many chicas, yo. Too many chicas, too many chicas, too many chicas, yo. Nikki, too many chicas, yo. Too many chicas, too many chicas, too many chicas, yo. Mali me pica, too many chicas, too many chicas, yo. Too many chicas, too many chicas, too many chicas, yo. Nikki. Kimenishika yo, kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha, juni kimbicho. Washaki, nyo kende chei, nikivuta kinge. Adiko brei, nikitami uki. Sayarei, nikiki. Adiko vei, nati washaki. Nyo kende chei, nikivuta kinge. Adiko brain kitamuki. Isaya rain kiki. Adiko vein kunifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua nukivuta. Na mamori wangu wote si wanapenda kuzi. Kutoka Ngware hadi siku sushinda katuki. Kilandi nishawasha kingine. Kwanza pedi sa queen hadi zinafatu ziende. Zikikama tuzivute zote zote.
Ndio yangu moon kama tu ila nazi umeninoga nishakuwa dhaifu kwa penzi ugonjwa wendo na fuu niwe wako babu hisia kimahaba umezikonga na ni bora ni weke wazi tena uambie hata ukinikwaza sitokuchoka moyo wangu ushikie usije kukupora ukadondosha venye wanipa ndani wala nitasa nyuma washanitoka wanifanya nikufikirie michepuko ya nini unanitosha all I need is your love nipe tena wako upendo
Nikizimo washa buda cheza na nari yati buda cheza na nari Nikizimo washa buda cheza na nari yati buda cheza na nari Nikizimo washa buda cheza na nari yati buda cheza na nari Nikizimo
wendo yangu mu kama tu ila nazi umeninoga nishakuwa dhaifu kwa penzi ugonjwa wendo nafu niwe wako babu Hisia kima haba umezikonga Na ni bora ni weke wazi Tena uambie Hata ukinikwaza sitokuchoka Moyo wangu ushikie Usije kukupora ukadondosha Venye wanipa ndani Wala nitasa nyuma washanitoka Wanifanya nikufikirie Chipuko ya nini unanitosha
Kukona niti Nikizimo washa buda cheza na nari yati Buda cheza na nari Nikizimo washa buda cheza na nari yati Buda cheza na nari Nikizimo washa buda cheza na nari yati Buda cheza na nari Nikizimo washa buda cheza na nari yati Buda cheza na nari
Shika java shika mtoto dini bablas Pige mungu kwa nini ni hola gala dance Shike meza shikyo nanga yani double dance Mamido fisika unarada kuna kutu bond You can't be bang.
New position. Yalla, new position. New position. Yalla, new position. Nikizimo washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari. Nikizimo washa buda cheza na nari yati.
Respect to the maximum.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajo nyanua kani sape na fua kao juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajo nyanua kani sape na fua kao juu utajua
Calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi serious Tu wanarudi bila to be a sindila ya Hiyo ni petroli ya mashini Bless my room kana zizi Ni anike hii mattress kama wiki
Ban, ban, Ibra City shash Chain, chain, Mali end around Kitu safi toka south Rasta man, water guan Di, na wadigida, waroro wakitikita
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajo nyandua Kani sape na fua, kau tuitajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajo nyandua Kani sape na fua, kau tuitajua
Deep, you got the keys to my Jeep This is tike sana mrembo hini stick shift Ignition baby full speed Skid Accelerator, speedometer Kusirereka, speedometer, accelerator, speedometer, kusirereka, speedometer.
Busy, blaze. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisteki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before.
for baby this, baby that.
Deep, deep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita tona watiazi. Nikiserereka. Napenda ndogo hiyo. Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi mkali.
Deep, deep, you got the keys to my Jeep. This is the case and I'm rembo in a stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajitu na uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisteki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Deep, deep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, skid, skid. Accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Kwa mapenzi kibofu macho yana dongo, ayana mwenyeo ya maridhiano. Miti anakata mamodo na anachongo, semi huru ila. Upendo kwa yari wezi fosi moyo, aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteze anete musilete nyondo, semi huru ila. I need some love now, some real love now. Oh, oh. Yeloni kuta sita mani, nipe pambe ni mwage ratu. I need some love now, some real love now. Oh, oh. Yeloni kuta sita mani, nipe pambe ni mwage ratu. Oh, mapenzi safari, get in the end of don't look it. Ila yanaweza kukosa, yanaweza kukosa.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ. And if your gal doesn't know about it, tell her to ask her girlfriend.
Umeivisha, umewezesha, na kuna venye mafisi unawatesa. Jo, ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo, sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Erianda, msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani doto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver, goro ndape ya kamene. Tumini girimba kwa shea kama meme. Kukafu na uloyo, zote nliachanga tene. Jusaini na royo, fisi ukitake kembe. Chuna kindovu badaye kakate pembe. Chuno nyongo wa kakate kakadere. Napenda kwa ndolo, kini vishanga pete. Jusura simbo huku mbao si lazima tembe.
I need some love now. Some real love now. Whoa, whoa. Yeloni kuta sita mani. Nipe pambe ni mwage ratu.
Hey, like what is it? Sikiza bwana na kuambia talk is cheap. Usikachi bana kachini. We are please repeat. You are deleted it. Studi boy console are the wickedest. Simanishi posho ni kibonga mil.
Nima koma na sufuri.
Mabahasha, no, no, nikiona di.
Mamboga na mechudigo, mwendo, mapigo, na, na, na. Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo, na, na, na. Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo, na, na, na. Mapigo, mapigo
kukwaya. Walewe sona haya, surazime wakwaya, wanaona vibaya.
Tukitulizia mjani, akilizi na tutu matumajani, tunawaacha tutafarani. Oh, oh. Tukipulizia mjani, akilizi na tutu matumajani, wanapigwa na pungu wazi, ona, ona.
Mapigo na mwendo, mapigo,
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo,
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo,
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo,
na na na.
Mapigo,
yo. Utanipata base, nikichana mairungi. Napenda kila mtu, mababi na magwangi. Kanso tumewashika, Mombasa di Bungoma. Baby ukingia stage, wana Bungoma. Mtoto wa Hadija, nakupa kitu freshi. Sichana wa Kiswazi, anakata bisexi. Wanauliza lini, the kanso tutanguka. Tuko wapa na mpigo, baka si tutangufa.
Mpigo na mwendo, mpigo,
na na na.
Mpigo, mpigo na mwendo, mpigo,
na na na.
Mpigo, mpigo na mwendo, mpigo,
na na na.
Mpigo, mpigo na mwendo, mpigo,
na na na.
Mpigo,
I'm the kind of man who don't give a damn. When it come to the bed, me a stamina man. When it come to the money, me I make it plenty. Marashi ni Gucci, nanguo ni Fendi. Bumaye, kikeni, bumaye. Lord have mercy, hater them I say. Bad man come with another bad boy. It's the council together with Sudi boy.
Pigo na mwendo, mapigo,
na na na.
Mapigo, mapigo 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 na mwendo, mapigo,
na na na.
Mapigo, na mwendo, mapigo,
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo.
Good time, you show me. Talk with you, good time. Good time, because that is where you go wrong.
Ati umesema tuna dunda. Ati una dance rumba rumba. When you waste, it's a good time, yeah. And you looking for a good sign, yeah. Tonight we are dundying. All the pretty ladies are kujaying. Feeling so high, we are flying. Everything on me, I am buying. Say, yeah, you fine. And you looking so good, it's a crime. Say, yeah, good time. And I think I need to make you mine. Usiende kwa sababu unajua tuko wapa. And you know it's a good time. I'm bow to nachapa. Odi dance to the beach. Shaku shaku with the feet. It's a good time. Kila mutu dance with me.
Hey. Good time. Wasting good time, good time, because that is where you go wrong. Good time, stop wasting good time, good time, because that is where you go wrong.
Una bonge la good time, bora uko high. Ujana ni moshi, si tunafurai. Hakuna kujidai, wese tumangwai. Tunapiga party mpaka watu wanazirai. Ukiitwa kadeti unakuja peke yako. Wachana na beti, wachana na mabeste zako. Napenda damn thick, sabu miti ni dawa. Kuchubamba good time, kama kao. Party ni hare, keroro ni maje. Damn ni manze, na pesa ni maganje. Mzungu ni mlame, mgenge ni kame. Tunakula good time, hakuna kwenda wrong, yeah.
Good time, stop wasting good time. Good time, because that is where you go wrong.
Basi mianza vinomana. Wakileta bifi na baki wametapaka. Hataka wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde
Saba miyoga matogora.
Wanasa
piti kibamble
na libamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Pandama dotu andama nishe mpaka kwenye ba. Niko na kakitwe na niwasha ni kami ni ta. Onasa fast ni six zoe shi aga ka. Kiliza mapain mara moja kama better pan. Better than that you want better than the red is. Hani lopa kwenye biti na ni tamu kama tani ma. Tamu kama candy bar, the Tamu kama candy bar, Tamu kama candy bar, the Tamu kama candy bar, Tamu kama candy bar, the 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 Tamu kama candy bar,
Tumia kama mpisi kwanza kama biti kapu. Itiko kwa DNA itabidi umebanyuka. Ha, ha, itabidi umebanyuka.
Wenda dil dil dil, baby girl do real deal. Numa ana nenu kamu kila time mina spill. Ipata na kwa club, suma jona lipa bill. Basi nda ukare na mejuna jami na kufil. Sezi kukansol kama madi ya makora. But nige penda kwa kwa life yangu vimeja. Nibaki na we mpaka tushike bakora. Suma jami na we ma baby siwa ni denja.
Tamu kama kandiba. Tamu kama kandiba. Tamu kama kandiba. Teza vilamba na ninyonde kama kandiba. Tamu kama kandiba. Tamu kama kandiba.
Tamu kama kandiba. Teza vilamba na ninyonde. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem kwe kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem kwe kamu tu. Tene furai de kuna kiroro. Welcome to ha, tene furahi deo, kukwa niroro na welcome. Wana drinks na madem. Awa tuna slide tu kwa madiem. Tukitafta marish kwa bagem. Tuna tuna nana wewe uko game de. Niko game inde. Inapega poster inde. Misi kama ethics ita change position. But bado na kubeng. Yeah, niko na drinks na mayengs. Drinks na mayengs, welcome. Then you gonna drink slama yanks. Drink slama yanks, wake kamu too. Sit up on a drink slama dem. Drink slama dem, wake kamu. Sit up on a drink slama dem. Drink slama dem, wake kamu too.
Sini furahide, nakuna daigem. Kasindano kame jambe. Karoro kame piga mukoro. Mumafisi wako chrome, mbogi ligi mbonyoste. Nikajuja juvile kakotika. Piga deki na bado kana piga. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko westi. Makele kirombo sani na chesta lafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Drinks na mayengs, drinks na mayengs, wake kamu. Sini kona drinks na mayengs, drinks na mayengs, wake kamu tu. Sito kona drinks na madem, drinks na madem, wake kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem wake kamu tu.
Situpewe zile ndoro. Zile zi ufanya mini go hadi moro. Zile zi ufanya tunakosa mamoro. Snipe morale amsha usidoro baby. Gurumisha isonge. Nikuwekele kama carbon paper Leta diambo kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juhi bunde imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Hii bastola imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Bada manado.
Wana drinks na my yanks. Drinks na my yanks wake kamu. Sini kona drinks na my yanks. Drinks na my yanks wake kamu. Sito kona drinks na my yanks.
Nikikita wasema mafisi na
medali.
I'm alright. Cheze kama rumba sakata. Nishikie madumba kama ta. Hapa si mchezo ya ubongo. Hapa tunatingisha mugongo. Tingisha mugongo. Tingisha kiungo. Tingisha mugongo. Oh na na na. Baby no. Unipige anda. Nikae brand new mi nikae malanga. Yani pretty waseme ona.
Vile tunavyojibamba baby umeni bamba masaya
jimoti ama zako noti. As long as you love me,
let's get naughty.
Tusake manoti. You know we got each other.
Getting go. Unipige anda. Nikae brand new mi nikae mayanga. Yani pretty waseme ona nganga. Unanana
kuchua.
DJ anacheza tumaloko.
Kuchua.
Style na zoni za kiloko.
Kuchua.
Kable onimewasha moto.
Tokatikani kama tumeshinda loto.
I'm addicted.
Yeah.
I'm addicted. I'm addicted.
Yeah.
gonna die.
Ooh la la.
Viviane can get it.
Ooh la la. Have a jolly in our own
Shaba.
My boys wanna bend out.
Shaba.
My girls wanna bend out.
Shaba.
Kill them to wanna bend out.
Na my boys to me chill, tunakata mizinga aluta. Na my name wangi come now now, tunakwanga girimba aluta. Na my wete te boss kutabaki umelola aluta. Tuko jing na my jong na my fans wako bezo wana zoza aluta.
Ati from ziu kam ni aluta. Ati rieng za ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ustupa. Uliza guashua beba na mashuka. Leto store ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hini tension na itaji kuseti. Mange oswako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kueke bendi. Bash yuko fine chui ifike weekendi. Awa supo wate na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaka. Kius ako jabana na dice chui french kiss.
Pate best na my boys to me chill, tunakata mizinga aluta. Na my name wangi come now now, tunakwanga girimba aluta. Na my wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na my jong na my fans wako bezu wanazoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta. Aluta, lompaka, aluta, 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 zimeshika, aluta.
Oya washa tukiban, zilipuke kasadam, tuchonyanya tunagang, tunakaka Taliban. Mwitekani fan, pewe cake, tunajag, rombo sewe na madam, asifuate Babylon. Switch position, kaniendesha kanisan, kesho ntaenda kanisan.
Mada gini permission.
Call polisan, tazipata Aga Khan, nina damwe livakan, kunitako liharam. To the sun, si lazimo kwena gun. Fanya sele uko yang, chora stories ama kwang. Stick to the plan, niko loyal to kwa fam. Kani for me, I don't come.
Kani bajo ni da come.
Yes, I do not.
Goti eh, panwa domo basi eh. Toka ghetto neza cheese nkupeleke harikile. Shiki shiki dem, out of 10 kula 10. Mwenye chuki na wembe jo zaidi ya counter wape. Hapa mchasi ni uban kastima. Pana fwada msupa kame kosa piga. Na anki chupa wantu wa shajipa. Yani ya mana galis yu bombastika. Try lamba, dolu, lamba, dolu, lamba, dolu, lamba, dolu.
mess, wacha niko test. Nyone girl ka leo tan dress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend, bend, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheda. Sio bomi na lipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvu sela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate. Kanikwata waya. Kakonja na kapea miti. Kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Dushka wika o oh mama mama mama. Santo santo kaka kaka. Nyundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru. Cheza chini kawa iguru guru. We mtamu kaskari nguru nguru. Kapakora kakondani sini turu turu.
Kama kuna kana mama yangu mshinjaba. Kana mama yangu. Kama kuna kana mama yangu mshinjaba. Kana mama yangu.
Na leo na guy moja ya power that I will never forget. Drop me your pen and our location. Stack your stories as simu. Me stack in my conversation. Stack it. Utani pata kwenye gate. Kama ni appointment. You know that I won't be late. Nope. This story najua well na relate. So katambi mkumbili. Sote to participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Take a selfie. Baby, na my lover. Do a selfie. Number one lover. Take a selfie. Baby, na my lover. Do a selfie.
Maisha ni moja, wacha nibambisho na sema uko saa, wacha nihakikishe. Young wild and free, kijana na PD. Usijinyime cha ufoe, usijitie zi. Leo ni leo, siachilie. Jipigie kifua, jiaminie. Chukua selfie mtu wangu we tesa. Kwanza ya ngoli ya juu, inaweza.
The best life, you want touch your waves. My type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in the fast life.
Tunenda prom titi mtiti all along. Nime notice your form. Miko fiti tumebond. Sa tunengia zone. Utishike isha go down. Kwa DM leo perform. Na umemi ya
take a selfie. Mimi na malaba. Do a selfie. Number one lover. Take a selfie. Mimi na malaba. Do a selfie. Number
Alafu
one lover.
Like I'm kama kasi na kuhusu kumanga masasi madaki kanda kame chapa nda chapanga makali fast
hizi bagi na kutata nisa
hapa kazi ni kupea nanga mami mbae tunakutaka nga tunadai ukidai tunabanda na moja kwanza ni kuonyeshe bana banana minayo basi tunabaka na hapo nyuma nasibika mnafanda na mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na
Alejandro onyiwa mabimbo zimenshika zimenshika kama zero kila 420 natinga kilo nikiwa ombido napenda nginyo with sport yako ni kwa shingo unapenda pro box ama limo chagua moja leo ngizwe fimbo na siweki tint leo tufungwe dilo
banana minayo basi tunabakana hapo nyuma nasidika mnafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana
Ako feji na mandomu, anaseti na madamu Lako kiwa ndani ya zone, kutupo na tuma don 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 Dana dandi andai, ura ura don 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 Dana changi yangwai, uya uya don 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 Dana kazi yangwai, uya uya don don
Lungula, pigwa mate shikadi ya bapewe juma na Apepeto apakato uyu unga
kuna kakishika ni katune kadukuma ai ai akia mungu dai sukuma chora saba minadai iyo uduma
iyo uduma
banana ni nayo bas tuna bakana hapo nyuma na sidika mnafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana
Piga kuni akiwika design unasimamisha uko duda ni mangu na wamejaza tukiguda dia mimba kalinuka juzi akikinga duka na kayanda kakodoko kiparaka mabuba Tambu wakaguo sijipate na mbua daru watarua na manjikiza maduba Shikisha na rege ikubebe kambuda msupa mauta amejaza uko duda
Banana ni nayo basi tunapakana hapo nyuma na sidika mnafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana
Kishamba na watibu ni kololiondo Na mifuko zikipona para za livondo Ndani ya brachi ni ya maji ana majirongo Kabaloon kupuliza ndo kajua ni kondo Zime nice niko aire na kashuga momo Nilishiba na kuchipo maliza chiromo Oya duka wakifunga tunafika soko Njulu bang na yonayo akipiga domo
Nakapele kambanyu nakapiga maosoro Nakarolia baruti ndani ya kikoro Nakachuna chuna fundi bako za oshoro
I'm high boy, si baby now we're two in one We are doing one. When I'm away, you call on me. I call on you. Niki kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are doing one. Hata kidogo tani every day Baby waja mchezo ebu come my way You make a grown man sad for sure Kauja juwa mami now you know Ukiwa nami wanishika mo Ndani ndani mpaka kwa roho Oh baby come slowly, go slowly yeah My electric shock won't shock on you Come slowly, go slowly yeah See baby now we are two in one We are two in one When I'm away you call on me Miss na come through, yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na, na, na.
Bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebu la lishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwa weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Awo kuja kongu wakidai njugu. Security nyati wana dai rungu. Reni gani ata, nilidhani ata. Jona rungu ata, mbolo plani hapa.
Vidi zi chosti.
Bunda
si. Blue, blue, yeah,
Nawapeleka na rada, nawapeleka na rieng. Kama au na rada mze ya belisha rieng. Hapa neko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona jua weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani hata, nilithani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christopher
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kipika basi peleke na ring.
Niko yen na bifuata ni roa. Simesika na bifuata ni roa. Kwa za ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kipika basi peleke na ring.
Kwanza venye umejibeba nga mi udai miupenda na penda chako venye uicheza nga mi udai miupenda na penda figa fire nani dangerous mi udai miupenda na penda fanya na feel kama veteran mi udai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Nani agoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Bambulu, luku, washa kindukulu. Na mimboko mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa batwa na dondosa. Pale downtown na dondosa. Pale down kudondosa. Mingi nani agoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondogo chongo. Na mimboko mbaka usogo. Bambulu, kampwa na stone proper. Bambulu, batwa na dondosa. Pale downtown na dondosa. Pale down, pale down, kudondosa.
Venye umejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figa fire nani de.
Yo,
wapende tena.
Sada ni uja roli please.
Wapende tena.
Yeah. Conscience. So mashi.
Yeah. Love me when you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop, none at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey,
anything me say you do it gladly.
You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender.
Nani agoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondogo chongo. Na mimboko mbaka usogo. Tima kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa batwa na dondosa. Pale downtown na dondosa. Pale down kudondosa.
Venye umejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figa fire nani dangerous miudai, miudai, miupenda. Napenda fanya na feel kama veteran. Miu dai, miu dai, miu penda. Napenda, miu penda, napenda. Miu penda, napenda. Miu penda, napenda. Miu penda, napenda.
Niko kidali yo shamba na chuna mboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayengu na rieng. Nazi tuna kama chenge kunyanda upigwa mboka. Ukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda riko na sofa. Chapa chapa kichapa na chiapo.
Venye ujibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda. Penda fanya na feel kama veteran. Miu dai, miu dai, miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
Bambulu, luku,
kuku washa kindukulu kam tukijani nikupike mabiboko pale Instagram gachatisha na kimboto venyo na wachesa mina penda mangoko mangoto maloko siko kwa mosho orosho madiva zimebundi na nikuru kulamba mururu fika ndona juya koto gurugu kukaba kwa kila maungu
wanga venyu mejideba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na fika wa veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda.
Niko bridge, niko on samahani. Bichwa kibao, tokea jogizani zi wake sana tu dare hama fainti zikishika unawai mshikaji ndani ndani kwa ndai ni mamanzi meditation marinating the formation cheki vile wanambao kia tumbati mamdemu wanawai mkondikaki ona vitu zinasonga maskani tingi tingi cheki siana fiti fiti bigi bigi wanabam bigi bigi ato switch me up mwusha kikiti
representing to me chill kwenye best una seti pia tinini ama nini ni comedy
lokini ya kimoyoski
oya 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 ati hapa tuna dance na tunazitoka toko siku hadi che hakuna kuchoka ni kuika tu
Wa kario bangi ndio mekari hiyo bangi nipeleke na rieng manjege wasini landi hakuna nare washashash na radi venye miudi nya track walidhani hii ni pongi ya kaze akaze bayo mpenda manyonyo amechill tuko best konyagi jaju kasi do hadi chest ndio ni wa super jo so tingisha na hiyo pace ukicheka kina linda
oya oya
doba za de makufu
oya oya
sako ni hiti lafu
oya oya
so stretch hizo mapaja tuka
oya oya
hiti lafu sako ina the area representing Tumechill kwenye best una seti Si ati nini ama nini ni kumedi
Logi ni ya kimonyoski
Oya 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 Ati hapa tunadam na tunazitoka Toko siku hadi che hakuna kuchoka Ni kuika tu
Logi ni ya kimonyoski
Mbogi ni ya kimonyoski So original how wengine wana copy Kama unangori piga picha na uposti Na kama huna form si ukamdu kuhosti Hii ni mbogi ya motaratara Mbogi ina form hapa hakuna mandrama Tumechill kwenye best na akina sara Kina Liz, kina Brenda na kina Laura Oya, katelo, Ayman, shika lejo Sijaitisha already ya shato wa leso Sijamvuruga na ashaanza kunego Bogi ni ya kimonyoski Itila fusako ina the area representing Tumechill kwenye best una seti Si ati nini ama nini ni kumedi
Bogi ni ya kimonyoski
Oya, oya, oya Ati hapa tunadam na tunazitoka Toko siku hadi che hakuna kuchoka Ni kuika tu
Bogi ni ya kimonyoski
Bogi ya kukula motura na kunywa supu Umanzi wa fine wale wenye ni wa supu Bogi ya kukula tumegombero na njugu Hapa ni maluga na kuto watu makutu Niko luchi chapara na chiza na mutara Tara juzi alikula sara akamtisha tu kwa Laura Siaka vurugwa tunambogi pale rounda Bogi ni ya kimonyoski
Itila fusako ina the area representing Tumechill kwenye best una seti Si ati nini ama nini ni kumedi
Bogi ni ya kimonyoski
Oya 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 Ati hapa tunadam na tunazitoka Toko siku hadi che hakuna kuchoka Ni kuika tu
Bogi ni ya kimonyoski
Itila fusako ina the area representing Tumechill kwenye best una seti Si ati nini ama nini ni kumedi
Bogi ni ya kimonyoski
Oya 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 Ati hapa tunadam na tunazitoka Toko siku hadi che hakuna kuchoka Ni kuika tu
Bogi ni ya kimonyoski
DJ MB on the ones and twos.
wana kaja mflani bad tumeka pita pewa tozi kuna nice twende dance flow najuka dupa umefunga nipe dhudha yo kisinga inga choka inga choka inga choka.